salaaddu hadday hagaagto noloshoo dhan baa inuu hagaagayo ogaada. Marka salaadda ahaan hagaajisanno oo cilmigeegana culimmada ahaan weydiinno yaanan xishoon, ikhlaaskeegana allahayna siiyo insha allah dhahada, allahaynoo dambi dhaaf. Intaasaan ku soo gabagabayn oo waqti dahiira weeyaan, ilaahay dembigana ha dhaaf, dembiga waalidiinteena allah ha dhaaf, maralkeena allah ha shaafi, mawtaadkeena allah ha u naxariisto, amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo. Sala allahu calaa sayidina.